Ego come, lala kali taka pushing goma. Ati lala kanjani, lala nasi besi wakoma. Mingani ako ego come, lala kali taka pushing goma. Ati nili balingi mza sayini, usha yena ati wana langi. Wana sila ni songa stinginga, sipuza nazo asifani nasi. Nili balingi mza sayini, usha yena ati wana langi. Wana sila ni songa stinginga, sipuza nazo asifani nasi.
I'm shaking, can't get to your force, and I'm shaking.